ahubwo we ikibazo afite hagari uko wenda umwana nanze kumupimisha niwe wanyihisha kuko ntago umuntu watorotse akaturugo ntago yakwiyereka ibyo byo byose
nuguvuga ngo njye icyo yakoze yanyirukanye mu rugo anyirukana mu rugo ariko ntazi kigendererwa yego iyo nzi twabanagamo niyagiye gushakiramo umugore
ejo umugore yari yaje n'umugabo twari twamuhamagaye dusanga n'ubundi ibyo bavuga amategeko afite uko abiteganya bitari duvuze umugabo gusezerana
nitwa muntu inosa
ubuyobozi bw'umurenge bwadusobanuye butubwira yuko ejo habayeho kuyageza kumvikanisha kugira ngo bitaza guteza imvururu ibyo mwumvikanye munsi si byo bari babasabye ejo
ibyo ni amabeshyo nta kindi
icyo twabazaga nta buyobozi bw'ejo bwigeze
kwinjira muri icyo kintu
nta buyobozi na bukeya nta nubwo banabizi ko tunavugana
ku buryo waje ubyite kuvuga
ibyo njyewe naje mbyitegura ko bishobora kuba kubera ko ntabwo navuganye nawe
yarabimbwiye byose ntabwo byantunguye nanjye nabikekaga nagize n'impungenge ko ashobora kuza kudutesha umutwe